Yeah. Woo. Mic check 1 2. Yeah. 20 cars. You be up. Aha. Bob's on the track. 20.
Kuna party. Wapi parking lot. Kupoplika kuji hit my dog. Kuna party. Wapi parking lot. Tumetulia na machik for hot. Kuna party. Wapi parking lot. Kwanda itu kisit my dog. Kuna party. Wapi parking lot. Kujiet.
Bob's on the track.
Niko fresh kama ziwa. Ama ziwa. Victoria. Nana roll na ma warrior. Big boys na ma big boy toys. Chupa ni mbili mbili, drink of choice. Wa super wame dress to kill. Sexy kama kawa vitu tight na heels. Ma boy kando yao ni kutupa mikuki. Bora kufunga mchipi jo kumbuka mishuki. Rides in a seat on chrome. Wengine wako kwa ride kwa Kilian Mando. Kuji bamba man. Si ni ma G, si ma gentleman.
Kuna party, wapi parking lot. Kupoplika kuji hit my dog. Kuna party, wapi parking lot. Tumetulia na ma chicks for hot. Kuna party, wapi parking lot. Kwa gai tuki sip my thoughts. Kuna party, wapi parking lot. Kuji achilia my life is short.
Parking lot imeshona, club ni empty. Mahasla wako kwa kona wanatafuta senti. Wengine wako mawaba, wengine malava lava. Mapedi wamejisunda kwa street key undercover. Mina sip on grouse. Madem zimeshika sha strip my blouse. Mbele iko sawa designer bra. Mambo yangu leo joni kai menga. Au skinny blanda. Mandai zinapumua mpaka sikio imeganda. Hapo kando ni mabinti wazuri. Wanachokoza maboy wanavushake that booty.
Kuna party, wapi parking lot. Kupoplika kuji hit my dog. Kuna party, wapi parking lot. Tumetulia na ma chicks for hot. Kuna party, wapi parking lot. Kwanda itu kisit my thoughts. Kuna party, wapi parking lot. Kuji achilie maze life is short.
Put your drinks in the air.
Kujiachilia maze life ni short.